abafashwe bose ubu bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Murangira ati uruvugiro uru rwego yabwiye Radiyo Ijwi rya Amerika ko batowe muri yombi ari abahoze mu buyobozi bw'akarere ka Gasabo barimo Stephen Rwamurangwa wayoboraga aka karere, Raymond Kretien Nderabahizi wahoze ari visi meya ushinzwe ubukungu, Jean d'Arc Nyirabihogo wayoboraga ishami ry'ubutaka na Jean Baptiste Bizimana wahoze ashinzwe imyubakire. Bafunganywe n'umunyemari Jean Nsabimana uzwi nka Dubai. Uyu ni we nyir'inyubako ziherereye mu mudugudu wiswe Rukumbuzi uri mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo. Ni umudugudu mukuru w'igihugu Paul Kagame yagarutseho mu kwezi kwa gatatu ubwo yahuraga n'abayobozi b'utugari mu gihugu hose. Byari nyuma y'uko muri uwo mudugudu havuzwe amazu yahirimye kandi atuwemo. Icyo gihe umukuru w'igihugu yabajije impamvu nta muyobozi wigeze acukumbura ayo makosa. Ni ikibazo yabajije Minisitiri w'ibikorwa remezo Ernest Nsabimana.
Minisita wa infrastructure ni ntamaze iminsi irambwira y'amazu utazigwa ntibyabeke bikabyica abantu biterwa
n'iki. Investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe nta sitandadi zari zubahirijwe.
Birinda kuba bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagati aho inzego ziba zirenze zose.
Uyu mudugudu ubugizwe n'amazu 118 harimo n'andi mazu ageretse arindwi atuyemo n'imiryango 27. Bamwe mu batuye muri aya mazu bavuga ko baziguraga hagati ya miliyoni 17.25 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwe mu batuye muri uwo mudugudu utatangaje amazina ye yagaragaje ko yari yasabye inguzanyo ariko yari amaze imyaka igera kuri 5 yishyura ku buryo yari hafi kuyamaramo. Banki yatsemo inguzanyo yirinze kugira itangazo ijwi rya Amerika. Umwe mu bakozi bashinzwe inguzanyo muri iyo banki tutifuje kuvuga izina yabwiye Ijwi rya Amerika ko bafite abakiriya benshi batamenya batse amafaranga bashaka kugura inzu zo kwa Dubai. Umujyi wa Kigali uvuga ko ikibazo gikomeye kiri ku mazu ageretse. Umuvugizi wa RIB Murangira avuga ko bafashwe bakurikiranyweho uburangare no kutita ku buziranenge bw'amazu yubakiwe abaturage.
RIB yafunze abantu batanu bishinzwe ku iperereza riri gukorwa ku nzu zitujuje ubuziranenge zubatswe mu mudugudu witwa Urukumbuzi Estate ahazwi nko kwa Dubai. Uko ari bane bari mu buyobozi bakurikiranywe ibyaha bifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, naho Dubai we ubwe akurikiranyweho kwihisha ikintu cyangwa akoresheje uburiganya.
Ukwezi gushize nibwo ku mbuga nkoranyambaga humvikanye amajwi y'umugore wagaragazaga inzu ye yasenyutse agaya bayubatse ko bayibushuye. Mu mvugo y'uyu mugore nta muntu yasabaga ubutabazi ariko yerekanaga ko ababagurishije babahaye inzu zidashobotse. Mu kiganiro umujyi wa Kigali wahaye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru, umuyobozi wawo Rubingisa Pidance yagaragaje ko bamwe mu batuye mu nzu zatangiye kwangirika bakwiye kwimuka byihuse. Avuga ko abazatangirirwaho ari abari mu nzu y'amagorofa imiryango igera kuri 23 kuko abandi batuye mu nzu zisanzwe zo hasi zizasanwa bazirimo. Bamwe mu baziguze batangaza ko biteguye kwimuka kugira ngo batabare ubuzima bwabo.
Nta muntu ushaka ubuzima igitondo bagiye bavanga n'agasima gake hano ngarika ni mu gishanga
kugira ngo zizakugwe hejuru se ntitwagenda.
Umujyi wa Kigali usobanura ko wafashe iya mbere mu gufasha abaturage bari mu nzu zugarijwe cyane kwimuka mu buryo bwihuta babakodeshereza ukwezi.
Nka leta rero iremera n'abaturage twafashe ingamba ko imiryango tuyifasha kwimuka ndetse twashakira n'aho yabicumbitse kuri kosti zacu za leta ukwezi kumwe kugira ngo babe bisuganya nk'abo babapangayi barebe ukundi kuntu babigenza. Turanakomeza gukurikirana ariko tunakorana mu biganiro twagiranye n'abanyamazu batugaragarije ko harimo abari bafite inguzanyo n'ibigo by'imari kugira ngo dutangire tuganire n'amabanki hakorwe icyo twakwita loan restructuring. Ni uburyo bafata inguzanyo bakayiha abari uburyo bayigeze inyuma mu gihe inzu zikiri gukosoka.
Abatowe muri yombi bose uko ari batanu, umuvugizi wa RIB yasobanuye ibihano bahabwa mu gihe bahamwe n'icyaha bakurikiranyweho gifite n'isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite.
Abakurikiranyweho iki cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite icyaha kiramutse kibahamye bagihamijwe n'urukiko igifungo ni hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10 ndetse akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda iri hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10 naho iki cyaha cyo kwihesha ikintu cy'indakoreshejwe uburiganya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwe igihano kiri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 ndetse akiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni 6 kugera kuri miliyoni 5
bamwe mu baguzi ayo mazu bari bafite inguzanyo za banki Umujyi wa Kigali usobanura ko batangiye ibiganiro n'amabanki kugira ngo bongerere igihe cyo kwishyura Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali